Mason.
Tano, nane, yo, tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Made mkumbuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs, legend na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Deje na M right do what's strong. Mr. Senali by watch niki pull up na ki rifle. So sati na then tuna fumble. Wativuwa wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda jute nendo viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndomu. Niko safe niko fit is zone. Wazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo, amu tapangwa. Bresho kwa stick na magun. Huko east, ama tamangwa. Pereka huko kitani, tajali, hautalambwa. Mkono zime tight, mseta ni try, ataganda. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong.
Na mina daizo ma trophy. Na kaunan o ma ganji man. Mina daikuwa na profit. That's why miukua kwa office. Men in black to me rock my koti. Lately me trust my naughty. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake ya majabu na he beat ni choppy. B-boy si set my trend na si set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one piece talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa chales. Mina jikil close your curtain. Na missy die my ops. Wajwe villain draw your pattern. Ukudeli si run my ops na unazidhani ni suckers. Brukumbosi uleta fracas. Kama ni drill, close your chapter.
Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuki ya when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich, tomok and short. Nikilala mocha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eje na Emre do what's strong.